Okay, sorry, ka, angiphinde.
Ayeye bafethu, otherwise umashele noma ching ching, phethu Michael Jackson wasemzansi, umtshengiseni umfo kagcwensi ndidyane. Uma gugula, kushubile manje, kubeda wonke umuntu manje, kuhlanya wonke abantu. 2013 baba, uMichael Jackson wasemzansi, uthanda ungathandi. Hayi, siphephe simnandi
mfana. Ukutshela kanani, ngicela ukuhlebela kanani, ngicela ukuthiphisa
Never jabulayo. gijima nabagijimayo kuzosala abasalayo mtshengisene sitefe sinandi shake your body, shake it. Shake your body, shake it. Esisi sithi shake your body, shake it. I'll shake your body, shake it. Chesa, I'll shake your body, shake it. Chesa, umashele namageza la. Come